gazi mawungithinta ngiyashisa Nhliziyoishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwa ixoxa indaba Thula uzoyizwa Gijima igazi mawungithinta ngiyashisa Nhliziyoishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwa ixoxa indaba Thula uzoyizwa Tanik Daddy Tanik Daddy Tanik Daddy Tanik Daddy Spin food Ngizwa ngathi Ngishawa ugesi Hanjelwa ingqondo Kube ngathi ayisebenzi Ungisa amafini Cloud na Bema ngikholwe ngawe I'm high Tell her this feeling Ngazwe somuntu Tell her this magic Banike umuntu Usungonile Ngami kuphelile Kuyothatha isikhathi omunye umuntu angeze ngizizwe kanje Baby please Ngiyacela Don't ever Take this feeling away from me Baby please Ngiyacela Don't ever Take this feeling away from me Gijima igazi mawungithinta ngiyashisa Nhliziyoishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwa ixoxa indaba Thula uzoyizwa Gijima igazi mawungithinta ngiyashisa Nhliziyoishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwa ixoxa indaba Thula uzoyizwa Tanik Daddy Tanik Daddy Tanik Daddy Mawungithinta ngiyashisa Nhliziyoishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwa ixoxa indaba Thula uzoyizwa Gijima igazi mawungithinta ngiyashisa Nhliziyoishaya ngamandla mawungibamba uyayizwa Imizwa ixoxa indaba